Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi. Niyedi Rwema ubasuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda ku mwuga wa sinema. Ese bisaba iki kugira ngo umuntu ashobore kwandika cyangwa kuyobora filme ikakirwa neza ku rwego mpuzamahanga? Iki kibazo n'ibindi mwibaza kuri sinema turabiganiraho na Bwana Joel Karekezi. Uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Karekezi amaze gusohora filime eshatu zimaze guhabwa ibihembo bitandukanye ku rwego mpuzamahanga. Muri zo harimo Master of the Jungle yahawe igihembo cya mbere muri sinema mu iserukiramuco rya sinema nyafurika FESPACO mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi filime imaze kwerekanwa kandi mu maserukiramuco mpuzamahanga atandukanye hirya no hino ku isi. Iyi filime iri kandi muri filime zerekanwa mu ndege za sosiyete ya Essen Brussels. Iyi ni indege ya sosiyete yo mu Bubiligi. Uyu munsi rero Karekezi aragerageza kutubwira urugendo rwe muri sinema n'icyo abakiri bato bifuza kugana uwo mwuga bamwigiraho. Kuri telefoni ndi kumwe na Joel Karekezi. Wiriwe cyane Bwana Karekezi. Ikaze mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika.
Murakoze
kimwe. Yego. Nawe urakoze kutubonera umwanya kugira ngo tuganire kuri uru rugendo rwawe rwa sinema. Mu gutangira ku bantu batakuzi, Joel Karekezi ni muntu ki? Watangiye ryari cyangwa se ni ryari winjiye mu mwuga wa sinema?
Joel Karekezi ndi umunyarwanda, nkaba mba mu Rwanda. Natangiye gukora sinema mu myaka ya 2009 aho natangiye kwiga cyane cyane byasabaga ubumenyi, yaba kwandika no kuyobora amashusho. Arizo naje gukora filime ngufiya yitwa The Pardon, ariyo nakozemo filime ndende. Aho nageragezaga yari fiction ariko cyane cyane yageragezaga kureba se kubabarira birashoboka, cyane cyane ni kuri Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda. Aho iyo filime yasohotse muri 2013 nayo yagiye mu mafestival atandukanye, nkomeza ntegura n'andi maproje. Aho noneho The Master of the Jungle nayo nabashije kuyikora muri 2017 isohoka bwa mbere i Toronto muri Canada, nyuma ikomeza ijya mu mafestival atandukanye.
Toronto ahangaha ni muri ya serukiramuco mpuzamahanga bakunze kwita Toronto International Film Festival.
Niyo festival twakozemo world premiere. Nyuma yaho andi mafestival akomeye nka Chicago International Film Festival yaje kuhatwara igikombe, navuga ni icya Silver, ahubwo ni icya kabiri. Yerekanwa muri Europe mafestival atandukanye, muri Afurika no mu Rwanda, aho yaje kubona etalon d'or muri FESPACO. ariko nanone iyi filime yerekanwa kuri TV5 Monde irakerekanwa kuri BTV mu Bubiligi na Canal Plus muri Afurika yose nanone ubwo buri kwerekanwa mu ndege kuri SN Brussels.
N'urugendo nibaza ko ari rurerure, uvuga ko bitangiye mu myaka y'ibihumbi 2019. Iyi filime yawe The Mercy of the Jungle nabonye ko watangiye kuyandika mu mwaka w'ibihumbi 2012, ariko isohoka mu mwaka w'ibihumbi 2017. N'urugendo rurerure, wabwira bumva ijwi rya Amerika icyo bisaba kugira ngo umuntu ategure filme ayandike ayiyobore hanyuma igire no ku rwego rwo kwiso?
Yeah, cyane cyane kwenda mu Mercy of the Jungle yo ni urugero rwiza, kubera ko iya mbere nayo nakoze Imbabazi the Pardon nayikoze nkoresheje navuga ubushobozi buke nari mfite, naho nakoranye n'abantu nta guhembwa bihari. Ariko filimi icyo yamfashije ni uko yerekanye ibyo dushoboye gukora, noneho The Mercy of the Jungle yo nari mbizi ko izansaba ubushobozi na bije runaka ifatika kugira byibuze mbashe gukora filime nziza. Iyo script yari yanditse yamfashe igihe kinini cyo kuyandika, ariko cyane cyane no gushaka financement, aho byasabye kuyishakira mu Bufaransa, mu Bubiligi, hamwe no kuyikorera hano muri Afurika. Ibyo byose niyo mpamvu byatsinze, ariko icyanshimishije ni uko nari nzi neza ko nkeneye gukora filime ifite ubushobozi bufatika kugira ibashe kuba nziza. Rero filime kugira ibe nziza ugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga, ukayandika neza, ukayishakira abo mugomba kuyikorana nabo, yaba muri domeni zose z'itekiniki, ariko bose bari porofesiyoneli, ari nayo mpamvu byafashe igihe kinini.
Hanyuma uvuze ko icya mbere ugomba gushaka ni inkuru, nibaza ko n'umutwe w'iyo nkuru biba biri mu byo utekerezaho iyo urimo gutegura iyo filme. Muri uyu mutwe The Mercy of the Jungle, ku bantu batarayibona, ubutumwa buri muri iyi filme yawe ni butumwa nyabaki? Niki wifuza ko abayikurikira bamenya?
Yeah, only Mercy of the Jungle ni inkuru y'abasirikare babiri baba bari ku rugamba muri Kongo, ariko bakaza gutakara mu ishyamba, aho noneho mu rugendo rwabo biba amahirwe yo guhangana n'iryo shyamba kugira babashe kubaho, ariko noneho no kwimenya ubwabo no kugerageza kugenda bagira amahitamo mu buzima bwabo busanzwe, kugeza umwe muri bo navuga abashije gutahuka mu Rwanda. So ni filime, icyiza cy'iyi filime ni filime nakoze nashaka wenda kubona filime y'intambara, ariko ku rundi ruhande ni filime nashaka gukora ku buryo itateranya ibihugu, ahubwo yafasha mu rwego rwo kuba guhuza ibihugu no kuvuga ku mahoro muri rusange. Ari niyo mpamvu filime yerekanwa mu Rwanda, yerekanwa muri Congo Kinshasa na Migoma, kandi abagiye bayibona aba bakongomani n'abanyarwanda bose bayisanze, nk'uko byibuze mesaje yari irimo babashaka kuyumva, kuko muri rusange ni filime ivuga ku mahoro no gutegura ejo hazaza ha Afurika muri rusange, ko dukeneye kubaho no gutera imbere.
Hanyuma Karekezi, bamwe mu bantu bakora filime kenshi mvugana nabo, cyane cyane aba bagitangira, bavuga ko gukora filime cyangwa se no kuyandika ni kimwe, kuyisohora ni ikindi, ariko ngo igikomeye ni ukuyikwirakwiza no kuyimenyekanisha. Nawe icyo kibazo wahuye na cyo?
Kuri filime ya mbere nakoze ndende byari bigoranye, ko ibyinshi ni ngira byikoreraga ko nta n'ubushobozi bwari buri muri marketing ya filime, ariko kuri The Mercy of the Jungle ho ikintu cyafashije cyanshimishije, ni uko nari mfite ekipe y'aba producteur fatanye mu gushakisha financement na nyuma twari dufite abadisitributeur yaba muri France na Belgique ariko noneho akaba ariho nabo bakora marketing na sales ya filime mu mpande za serivisi. Icyo gihe rumva ya byamfashe igihe kinini ariko ubu ngubu gukorana na ekipe yagutse muri domaine zose yaba kugera mu bucuruzi birafasha cyane, bituma filime igera kure. Deja nk'ubu nka filime ari amateleviziyo mu Bushinwa yerekana muri za Finland, urumva n'urugendo ariko navuga ko rwari ingenzi kuri iyi filime ko nanjye nifuzaga ko yagera kure hashoboka no ku bantu benshi bashoboka.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Uyu munsi turi kumwe na Bwana Joel Karekezi, uyu akaba umwanditsi n'umuyobozi wa filme cyangwa se na za sinema, aho arimo kutuganiriza ku rugendo rwe muri uyu mwuga wa sinema. Joel Karekezi, twavugaga ku bijyanye n'uburyo n'ubushobozi, bisaba uburyo bwinshi cyane kugira ngo umuntu abe yagira umusaruro akura mu gukora filme. Byarakoroheye kubona uburyo kugira ngo iyi filme yawe ishobore gusohoka kandi inamenyekane?
Nk'uko nabivuze, ntabwo byari byoroshye kuko nari narakoze filme yanjye mu bushobozi bukeya, ariko nari mbizi ko bigoranye kandi the mass of the jungle and the tradition and the intumbero ndende kugira ibiro byiza cyane byasabaga ubushobozi kurumva gukorera filime muri iri shyamba ry'inzitane. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ufite ikipe y'abantu benshi bisaba ubushobozi cyane cyane muri finansi, ariko icyo gihe byasabye gushakira finansiye muri Europe cyane cyane niho haboneka finansiye. Ariko iyo ngiyo cyiza muri Afurika naho ibihugu byinshi biri kugenda bishyiraho ibigega bifasha sinema. Hari ahantu ya Senegal, iyo Burkina Faso naho bashyizeho finansiye. Hari no mu Rwanda ubu hari film office yafunguwe. Turizera ko muri iminsi iri imbere bizashoboka ko finansiye ziboneka ku bihangano nyarwanda kugira byibuze bikorwe neza, kuko iyo bidakozwe neza bikagira karitsiye n'ibindi ni amateka yacu tuba twangiza. Rero bisaba gushyira mu bushobozi mu nzego zose no kongera ubumenyi ku bakora ibintu mu nzego zose zitandukanye.
Ku rwego rw'u Rwanda wavuga ko uru rwego rwa sinema cyangwa se film industry yifashe muri iki gihe?
Film industry mu Rwanda imaze gutera imbere cyane ko dutangira muri 2009, ariko hari abandi batubangirije amafilimi menshi yagiye akorwa hano. Imaze kujya akorwa abatutsi yatumye abantu benshi bajya muri sinema batangira gukora amafilimi yabo hano, ari baherekaye abazi hari undi bita Kigorohoze na we ukora amafilimi afite amafilimi maremare agera kuri atatu ari bityo nakaze n'abandi benshi kuko twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye twigisha bagenzi bacu kugira byibuze tubashe kuzamuka rimwe no bikora gukorera hamwe. Ubungubu henshi amaserukiramuco yose akomeye ku isi yari igihe uhasanga umunyarwanda afite filime ngufiye cyangwa ndende, ku buryo ubirebye neza aho urwego rwa filime rugeze birashimishije. Rero ubundi muri Fetipoko umwana yabonye ko ibikombe byose bitatu byatashye mu Rwanda n'icyo nikintu cyiza.
Ibikombe bitatu byatashye mu Rwanda muri Fespaco y'uyu mwaka iherutse ndetse twakwibutsa ko uri umwe mu Banyarwanda nanone ba mbere batsindiye igikombe gikomeye cyane muri Fespaco yo mu mwaka w'2019 iwagadugu mu gihugu cya Burkina Faso. Icyo gihe utsindira icyo gihembo wabyakiriye ute, byari bivuze iki kuri wowe?
Nambere ya mwaka ni ibihembo bitandukanye ariko icyo navuga ni uko kiriya gihembo cya Kanondo ya buri siyanse muri Afurika icyo gihembo nyamukuru yifuza mu buzima kubona yo kukibona nanjye kuri filimi yanjye ya kabiri byarashimishije cyane 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 byafashijwe n'uko filimi yanjye igaragara ahantu hatandukanye no ku rundi ruhande ni byiza kumwuga nkora kuko bifungura imiryango itandukanye no kubona andi mafunzo n'abandi partenaire batandukanye bo gukorana nabo. Ni ukubwanjye ni ibintu navuga ko birenze ku rwego ruhambaye cyane ku rundi ruhande no ku Rwanda. Ibintu bishimishije kuko bwari ubwa mbere u Rwanda rutwaye igikombe kinini kibungo muri Afurika. Ni ishema yaba kuri kuko umwuga wa sinema ku gihugu nanjye byaranshimishije cyane.
Urakoze cyane. Reka twongere tugerageze abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kugerageza kuduhamagara. Desire Habiyumva wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe?
Uburundi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Ubitanguye cyane kimwe kintu cyakomeye cya mbere ikindi gira kabiri ese ubu abatwita mu ishuri ibihe kanyamba nawe ashobora kubyigisha abyigisha agatwara amafaranga angahe kugira kingana gute ikindi kibazo inshandano batatwara mu buhinga hari filime twavuga ndakuraba ibyo bakora muri Amerika muri Hollywood ati yataba kimwe ibyo batakoze hariya nyine mu bimeze z'abahinzi kuko biba bitandukanye byose ari abafilime z'abahinzi bimeze abashinwa hano aho binatandu byatandukanye byose abahinzi bo barabona ko ari ari nko montaje ni byo ngo ziba cyangwa ni montaje ubwo ugiye kuraba iby'abashinwa cyangwa iby'abanyamerika cyangwa abashinwa n'ibyo byose n'ibyo bimwe rimwe mwenda mbere y'ibyo kandi ndagomba amfashe gutahura
urakoze cyane. Kubera ko ibujumbura batatwumva reka dusabe mu buhanga bw'ibyuma Desire Abiyumva abagumye ku murongo kugira ngo yumve ibisubizo Karekezi amuha. Karekezi wagerageza gusubiza ibyo bibazo bya Desire.
Ndi gukora uyu mwuga bisaba kubyigira kuko bisaba ubumenyi yaba kwandika ntabwo wabyita mu gitondo ni uguhita utangira kwandika. Hari amategeko abigenga, hari niyo mpamvu bisaba kubyiga ugahabwa ubwo bumenyi. Kuyobora filime nabyo bisaba kubyigira, niyo mpamvu twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye hano mu Rwanda. Nanjye ubwanjye nagerageje kubyiga nanjye aho rimwe na rimwe nabyigaga onulayini rimwe na rimwe nkakora amaforomasiyo kwandika yaba muri isitafu. Ariko ubwo bumenyi bwose niho bwagiye bumfasha kubasha gukora amafilimi yose nagiye nkora. Kwigisha ni ibyo bintu dukora buri munsi. Ubu ngubu kugira imyaka yose twagiye kwigisha yaba mu Rwanda, muri Uganda, muri East Africa cyane cyane. Nk'ubu ngubu deja nafunguye imiryango kugirango mbamagana y'abanditsi aho bazajya baza bakandika amaproje yabo ku buryo tugera ku rwego rwo kuyashakira umuntu ushoboye no kugira abashe gukorwa. So amafilime nkora maze gukora filime za fiction ebyiri ariko nka The Mask of the Jungle yo nk'uko ubibona yitaze ku bintu bizaho byabayeho mu mateka ari nayo mpamvu ari filime yasabye ubushakashatsi butandukanye ariko cyane cyane no kugerageza kuyikora neza ku buryo idashobora guteza ikibazo runaka. Noneho imbabazi nayo filime ya fiction nayo nakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse ngerageza kwibaza ku bihereranye n'imbabazi kuko niba bishoboka. Iyi fiction aje ku rundi ruhande nanjye ubwanjye yaramfashije kuko niba nahinze ariko igenda ifasha kubona akamaro kanini ko k'ejo hazaza h'igihugu ko hari navuga ubwitange bwa buri wese kugira ngo tubashe gutera imbere harimo no gutanga imbabazi kugira tubashe kubaho nta nzangano zihari. Hari na filime navuga mbarankuru itari documentaire nakoze nayo ku bantu babaranganye harimo abakoze jenoside n'abayirokotse n'abiciwe noneho mubavuga uburyo bagiye bababarirana aho ngaho bifasha kumva neza bo ubwabo babyivugira n'impamvu zabibateza. Ku rundi ruhande amafilimi nyine akorwa muri Afurika nk'uko nabivuze yaba Abanyamerika muri Hollywood n'iyi mizaho yose bose bafitiye ubushobozi bufatika kuko ni uruganda kandi uruganda rwinjiza amafaranga kandi ruha akazi abantu benshi. Yari amafilimi yose ni umurimo wa buri munsi bari bose baba bakora niyo mpamvu buri gihe bahora bahimba ibintu bishyashya bituma abantu babasha kugera mu masare ya sinema ari nabyo twifuza ko mu Rwanda dukomeza gukora hakaboneka ubushobozi amasare ya sinema akaboneka muri wenda buri ntara aho umuntu ukoze filime abasha kuyerekana ikamu zibonetse zigatuma abantu bakomeza gukora akazi kagakomeza kubaho uko bigeze. Ndetse n'uruganda ubwaryo ko nta filime imwe ushobora gukora ushobora abantu barenze ijana kuzamuka so kuri karite ubungubu abanyafurika bamaye imbare zibo kuri Netflix amafilimi menshi yo muri Afurika uzasangaho meza cyane kandi akorwa n'abanyafurika. So niyo mpamvu na The Mask of the Jungle nayo unayirebye neza ntabwo wayitandukanye neza ibyo ureba muri iyo nani hose.
Urakoze cyane bwana Karekezi. Desire habiyumva ngira ngo baragusubize ibibazo byawe. Urakoze kuba wahamagaye ugire umunsi mwiza aho ngaho I Bujumbura mu Burundi.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika. Dufite kandi Prosper Wirwe.
Wirwe neza.
Yego, ikibazo cyawe.
Mbere na mbere ndabanza kubashimira kubera umutumirwa Joel mwaduhaye. Ikibazo cya mbere nge nshaka kumubaza ni akabazo k'amatsiko. Ubundi ajya gutangira umwuga wo gukina ibintu by'amafilime yari azi ko azagera kuri uru rwego. Noneho ikindi kibazo cya kabiri nshaka kumubaza ni gute yafasha abana bashaka kuzamuka mu mafilime cyane cyane babandi bagisha bakibishaka mbega na babandi babyifuza ariko babuze uburyo babigeraho ni iki yabafasha.
Urakoze Prosperi. Bwana Karekezi,
njya gutangira mbere nize za biologi na shimi yaba muri segonderi no muri universite muri Kiye ariko kubera ko byari teori cyane mbanye nabyigaga nkabikunda nubwo mba narigira ibitekerezo byiza fashe ari yo mpamvu ubushobozi yaba buruse nabonaga nayishyiraga mu kwiga ibintu biri
muri tekiniki muri pratiki rero sinema iyo naje kuyikunda ko nakunda kureba amafilime icyo gihe nishiye kwiga realizasiyo ya sinema online ndabyita ishuri ryo muri Canada ariko ukohereza dokima ukiyigisha ubwawe ariko nyuma nkora andi maforomasiyo mu kwandika so ibyo byose nuko numvaga nshaka gukora ibintu nkunze kandi bimvuye ku mutima so niyo mpamvu nahise mfata icyemezo cyo guhindura nkava muri biyozi gashinzwe ariko nkajya muri sinema ariko ku rundi ruhande niko nari mfite ibyo numva nanjye navuga yaba muri sosiyete kuko buriya gukora filime bisaba kugira iyo ufite ubutumwa watanga ndibaza sinema igufasha neza kubitanga neza ibishyira mu mashusho abantu bakicara bakabireba nibwo buryo bwanjye nabonye nakoramo ubundi nakora ibyo nkunda ubundi nkavuga ibyo numva nifuza ko abantu babasha kumva ariyo mpamvu wenda nagiye nkora amafilimi atandukanye ku bijyanye no kwigisha abantu no kuba no kubatoza hari imyaka myinshi kuva muri 2009 twagiye dukoresha amaforomasiyo atandukanye yaba i Kigali aho urubyiruko n'abandi bose bashaka byagiye biga yaba kwandika kuyobora no muri politekinike za sinema kuri kamera montaje n'ahandi hose ariko ubungubu ubu ngubu magana bafite iyo rezidansi depisire aho bimeze mu mwaka nk'ejo bundi hashize amezi abiri twe dufite amafilimi ane yakorewe yayobowe n'abandi bagenzi banjye aho abaturage hari rwa magana benshi binjiye mu gukina se twabashije gukora izo filimi ariko tuyigisha nabo muri aka gace gukora filime no gukina mu ntumbero dufite nuko byibuze ikiza gihari mu nzego za sinema zatangiye gushyirwaho mu Rwanda aho nyine bigiye kutworohera kuko noneho yaba na leta noneho igiye gushyiramo imbaraga mu kugira byibuze imyigishirize ya sinema n'imikorere ya sinema ikomeze igere imbere ari naho nga n'izindi ntara zitandukanye nazo bizasaba gukoramo amaforomasiyo atandukanye ariko urumva ni umushinga wagutse umuntu ku giti cye atakora wenyine aho bisaba ubufatanye n'inzego zitandukanye ariko mu kwigishwa dushoboye turabikora.
Urakoze cyane Joel Karekezi. Harundi utwandikiye kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook yitwa Dusenge Xavier aravuga ko ari i Kigali ngo afite filime yifuza kujyana mu mafestival arifuza kumenya uko bigenda.
Filime kujyana mu mafestival cya mbere ni ukuba yayikoze neza cyane cyane nubwo ko bihera sitiriti imeze neza abakinnyi bagakina neza kote tekiniki imeze neza deja ifite inkuru yakoze neza ahasigaye mu gukurikiza iri festival zose zigira igihe zihamagaza amafilime bisaba kohereza filime bakayireba ubundi ikaba selekti ko cyane cyane wenda mu bindi bihugu mva haba abadisitiribite nibo akenshi bakora ako kazi ariko hano muri Afurika bigusaba ko ugerageza kwigisha ibintu bitandukanye kugira ubashe kugaragaza icyo gihangano cyawe kuko utacyohereje ngo abantu amafestivali kirebe abashe kubyihitamo ntabwo byashoboka bisaba ko ubyikorera cyangwa se mbese ni ubugerageza ibishoboka byose bigakurikirana ayo makuru ikiza gihari ubu ngubu ni uko tekinoloji yateye imbere interineti ibintu byose biriho ndibaza ubu ngubu kigaye byoroshye cyane kurusha mu myaka ya kera yashize.
Hanyuma se nk'umwana nk'uwo ugitangira nka za festivali yaheraho ni nk'izihe ndibaza ko utahitu hera muri festival nka TIFF yo muri Toronto cyangwa Ken mu Faransa hari izindi ngira ngo watangiraho mu gihe urimo kwiba
ya ikerwa ikerwa cyane cyane na filime ari gisho wa gutangira ko filime nziza cyane nabyo sho wa kujya kana sho wa no gutwara filime do kuko hari benshi bagiye bakora mu filime ari nga ari ari n'ibyo bya mbere twari gutsinda bikomeye ku isi ariko cyane cyane biterwa na karite karite ya filime afite niyo ngo hari amafestival atandukanye yaba muri Afurika muri ya muri Europe muri buri mugabane wose hari amafestival ariko ibyo bice bisaba no kureba igihangano afite n'iyo na standard ya festival ubwo wenda sinahita mpfizeza ngo nitahera kuri ibi ngibi ni nyinshi cyane ku buryo buri gihugu kiba kirimo amafestival menshi ashoboka biba bisaba iyo wicara kuri ubushakashatsi ariko cyane cyane bibyo na filime n'aho ishobora kwisanga.
Urakoze cyane Karekezi, mbibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya gatandatu i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Joel Karekezi, uyu akaba amaze kubaka izina muri sinema y'u Rwanda. Tukaba turimo kuganira ku bijyanye no kwandika ndetse no kuyobora filme. Uyu kandi akaba amaze gusohora filme zimaze kwegukana ibihembo bitandukanye mu maserukira mico ya sinema menshi hirya no hino ku isi. Bwana Karekezi, dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nawe wifuza kugira ibyo akubaza. Uyu ni Bonaventure Nayubu, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Bo, aya masaha tuko tuvugana ndi mu mujyi wa Majyepfo y'u Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Nabanda.
Na mahoro aho ngaho Makamba?
Na mahoro kabisa, turashima n'akavura tubona kaja karaba.
Ikibazo cyawe?
Njyewe nashaka kubaza uyu mutumire, ubu nimba atabibanga ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo ni sinema ije ibe ikunzwe ndabye n'abantu benshi, kuko filime nyarwanda nkunze kugira abakenshi usanga ari filime zanditse neza zikoze neza, n'ubuhe buhinga bakoresha kugira ngo yabo ibyo bita ironka kuragwa kenshi cyangwa ikunzwe.
Urakoze Bonaventure Nayubu, nawe kuba uri mu gihugu cy'u Burundi kandi mutadukurikira kuri FM, nasabaga mu buhanga bw'ibyuma kugira ngo bakugumise ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Karekezi. Bwana Karekezi,
kandi kumbe nawe cyane cyane ko nanyigeze gushaka inkuru runaka ushaka kuvuga, ubundi bisaba gutegura yo guhera mu kwandika. Iyo wanditse nagiye nabwiye ko bisaba ko wiga kwandika script filime iyo ni nka filime ariko noneho wayanditse ku rupapuro, urumva ko ibyo ubona byose kubahiriza nyine ayo mategeko sitirikire. Nk'uko nabaha nk'urugero nko kubara inkuru iriya kugira iryohe igira itangiriro ikagira n'iherezo, ibyo ngibyo nabyo birakurikizwa mu myandikire ya sinema. Noneho wamara kugira inkuru yanditse wibaye gusaba gushaka ekipe tekinike nziza ifite
ibikoresho byiza abantu bazi kubikoresha yaba kamera sound n'ibindi bitandukanye abakinnyi beza ukabahitamo ntabwo ari gupfa gufatira ari weze ni kureba kuko uri kubira n'ibyo wanditse muri iyo filime niyo mpamvu akenshi habaho casting navuga no gutumira ugahitamo ukwiye gukina ko kwiyo role atari wenda nka murumu nawe ko yamushikirana agakina iyo role noneho kandi ibyo wabiteguye neza ariko cyane cyane nyumva na finansi nyuma y'ibirimo ntabwo wajya gukora filime nta bushobozi ufite kuko ari wese ntabwo yabasha kubahenda n'ibindi byose bisabwa muri iyi mafilime yawe nawe nibyiza kubishyurira urumva ko bisaba montaje amashusho amajwi ndetse ukomeza ushyiramo ibirungo bituma ukomeza kuryoha bitewe n'ibyo wanditse ariko icyo gihe urumva ko bidusaba gukorana n'abantu benshi batandukanye bafite ubumenyi butandukanye kandi bose babishoboye iriya filime ntabwo ikorwa n'umuntu umwe niba bimaze kugirango igeze hariya ntabwo nayikoze ntabwo nabonye ibyo bikomeye ngewe narayanditse ndayiyobora ariko nayo ifite ikipe nini y'abantu benshi batandukanye kandi bose bafite ubumenyi butandukanye muri ibyo bumenyi bwabo niyo mpamvu kubahitamo byasabye ubwitonzi bwabo ubwitonzi n'ubushishozi kugira byibuze filime bashobora gukoreka ikorwe neza cyane uburyo bahangana ku rwego mpuzamahanga muri rusange ibanga ryo gukora filime bikunzwe ni ukuyitegura ugakurikiza ibyo byose kugeza birangije
urakoze cyane Bonaventure hari ikindi kibazo ufite mbere y'uko tukurekura
yego ndafite ikindi kibazo kimwe mbazo umutumire wacu kubera iki abanyarwanda iyo bakoze amafilime usanga ari amafilime ari ku rwego rw'isi amafilime afite amavideo meza gusumba yandi mafilime y'abandi bahanzi nk'abandi batumye amafilime atandukanye n'ibindi byose tujya tugakurikirana
ndetse ntabwo byaba amafilime menshi yagiye akorwa yaba mu rwanda n'i burundi nyine nta muhanga urugero ni filime yo mu burundi twa gitorera yakozwe n'umutwaro w'ingabo ni filime yakozwe mu myaka ya 1990 ni filime nziza cyane na n'ubu ikerekanwa ahantu henshi hatandukanye no mu rwanda naho abakora amafilime bagerageza uko bashoboye gukora filime nziza zishobora kujya ku ruhando mpuzamahanga icyo navuga ni uko abanyarwanda bizwi neza hari abarundi nabo bakora amafilime ariko bashishikariye kugira ngo ibyo bintu bamakurikiza batandukanye hakaba n'abanyarwanda benshi nabo bakora amafilime ari porofesiyoneri icyo namutumiriza ni ukugerageza kureba ayo mafilime akayashakisha kuko arahari menshi yaba mu rwanda mu burundi n'ahandi henshi tugaharanira kureba ibihangano byacu tunabiteza imbere
urakoze cyane Joel Karekezi nawe Bonaventure nay'ubu ndagushimiye cyane kandi ugire umunsi mwiza i Makamba
murakoze cyane
urakoze nawe Radio Ijwi ry'Amerika bwana Joel Karekezi wigeze kuvuga ku bijyanye n'uburyo nk'umuntu ukora sinema mu Rwanda wibaza ko uwo mwuga wonyine kuri ubu wamutunga
nanjye kandi nawe nakunda ko nkora sinema kuva icyo gihe kugeza ubu mu myaka ishize byari bigoranye ariko ubu ngubu navuga ko birashoboka cyane rwose ugakora umwuga wa sinema kandi ukagutunga ukagutunga wowe n'abawe ari nayo mpamvu ngo dukomeje kugerageza gushakisha ubuvugizi kugira byibuze n'inzego yaba iza leta n'abantu bagerageze kugira umuco wo kureba amafilime nyarwanda kugira twiteze imbere kuko navuze ko ari uruganda nitugira amasare ya sinema wenda mu turere twose twa 2023 abanyarwanda bakitabira kujya kureba ibihangano byabo bibadeza igihugu kigiye imisoro myinshi niyo misoro izavamo gufinansa n'andi mafilime
abandi nabo urubyiruko rubona akazi filime zifata urugero nk'abakobwa filime nk'icumi mirongo itatu mu mwaka mu Rwanda ziri professionnel zifite ubushobozi bufatika icyo gihe abantu bazaba babonye akazi bizaba barenga hafi ibihumbi n'ibihumbi kandi bose binjiza igihugu kandi nabo no ku isi yose izo filime zikomeye zihesha ishema igihugu ibintu bishoboka kandi ku bufatanye na leta ibibazije hazaza hasuye mu Rwanda ari heza cyane kuruta aho tubonye ubu ngubu ibyakozwe biragaragara noneho n'ibigomba gukorwa mu minsi iri imbere ibyumba byinshi cyane kuko urubyiruko ruri inyuma rufite ubuhanga bwinshi kandi biteguye gukora barimo ari benshi niyo mpamvu ibyo kuganira na byose birashoboka kandi ibyiza nibyo bizizanze cyane.
Impamvu nari nkubanije icyo kibazo ni uko usanga kwandika, gutegura, kuyobora filme kugeza igihe isohokeye ni ibintu kenshi bifata umwanya munini kandi inyungu zabyo ahanini ziboneka nyuma yuko icyo gikorwa cyamaze kujya ku isoko. Bivuze ko kenshi na kenshi bishobora gufata imyaka yaba ibiri, itatu kugira ngo uwo musaruro wawe ube wawugeza ku isoko. Bivuze ko muri iyo myaka itatu ku bantu benshi nta kindi babinjiza, bategereza ko uwo musaruro ubanza kugera ku isoko. Ibyo wibaza ko bidashobora gutuma bamwe batinya kwinjira muri uru ruganda?
Abantu bitinya kuko kugira bitangire kwibiza bitangira biba bigoye, ari nayo mpamvu nko muri Afurika hose ubungubu biyemeje kugenda ibihugu bitandukanye byagiye bishyiraho finansima fandi ifasha iyo myiteguro yose yaba developuma harimo kwandika, gutegura inkuru, hakaba hari navuga ubushobozi runaka butuma umuhanzi abasha kwicara agategura iyo nkuru ye kugeza nanongewe na production ikozwe ari naho iba finansima wanjye igihugu kimwe kitabasha kuyifinansa filime yose bisaba gukora ubufatanye n'ibindi bihugu. Ibyo byose bikagenda byunganira kugira byibuze urwo rugendo n'imitegurire ya filime yaba umuhanzi n'abayitegura babashe kubaho kugeza izo filime zagera ku isoko ikishyura ibyakoreshejwe wenda byafashwe nk'amadeni bimwe bigateza imbere y'ubucuruzi muri rusange. Ariko mu Rwanda uko bimeze ni uko hari amaplatifomu atandukanye atuma abajene bakomeza gukora amafilimi atandukanye, naho ku rundi ruhande niyo mpamvu nabuze nka Rwanda Film Festival ihari ubungubu ibintu neza kuri gutegura noneho uburyo habaho iyo stabilite artistike ikeneye ku bushobozi kuko ni ubushobozi bw'ibintu bisaba imbaraga za leta kuko mu gihe filimi zikomeye bikorwa nabi ni amateka agenda yangiritse y'igihugu. Niyo mpamvu dukeneye koko kuba yaba leta tuba hafi kugira byibuze abantu bagacika intege rero twese dushatanyirize hamwe n'abacuruzi nabo bize ibintu bimwuga kugira byibuze ushyizemo amafaranga abashe kuyagabiza na ba bandi bicara bakandika bagategura babashe kubaho. Ibi byose ni ubuntu bufatanye bw'ibibazo byinshi bitandukanye kugira byibuze ibintu byose bibashe kugenda.
Urakoze cyane, icyo kibazo turaza kukigarukaho mu kanya, ariko reka tubanze twakire Didier. Wirwe neza?
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyane?
Ikibazo cyane nagira ngo mbaze Karekezi, nagira ngo mubaze uwo bandika filime yakinisha umukinnyi wenda akagira ikibazo cyo kutagaruka muri sene
kandi ari sene ndiye kimwe cyo giye bigenda gute uwo wa muntu wakinye muri ya sene atabashije kuboneka ngazakomeza kinye indi sene
byakubayeho
ehe nabo byambayeho ariko ari filime nabonye y'inyarwanda bazanye n'undi mukarasa
reka Joeli asubize icyo kibazo
yego
iyo kumbwanjye ntabwo birambaho ariko niba no guhitamo abakinnyi bigiranye amategeko abigena kuko n'abakinnyi nabo ni umwuga nabo bagira amategeko abagenga niyo mpamvu habaho amasezerano hagati ya production company kuri proje muri gukora n'umukinnyi afite ibyo agomba kubahiriza harimo gukina filime kugeza birangije mu gihe atari yangije hakaba ingaruka runaka bishobora kumugira rero mu gihe ufite filime igirana amasezerano n'umukinnyi hari ibyo umugomba nawe hari ibyo akugomba rero mu gihe utabyubahirije urumva ko n'umwicishije ngara ntabwo azagaruka urumva ko icya mbere ugomba gukora harimo guhemba umukinnyi kumenya uburyo mukorana utamubangamiye nawe ntakubangamire ariko noneho akaba ya masezerano abagenga kugeza ku birangiye ibyo byose ibintu bisaba kwitaho kugira ngo ubashe gukora filime neza kandi kinyamwuga
urakoze Didi hari ikindi kibazo wari ufite
nta kindi kibazo murakoze
urakoze cyane Didier yari i Kigali mu Rwanda imvugo ni radiyo y'ibihugu bya Amerika yo kugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefoni mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite undi mukozi w'ibihugu bya Amerika tuzoyiheba uranyumva
yego ndabumva
uri hehe
uri Burundi
ikibazo cyawe
ikibazo ni icy'abategira abadufasha kumenyekanisha
urashaka kumenya
amarere ni ukuvuga dufite impano nyinshi ariko abazifite ntawubazi muri make ni dufite amatara menshi bisa nk'ibishyimbo hano nta muntu abazi
uravuga ko hari abana benshi bafite impano ariko hakaba ikibazo cy'uko batabona ubushobozi bwo kugaragaza izo mpano zabo Joeli Karekezi ari cyo wakivugaho icyo kintu kijyanye no kugerageza gushakisha impano mu bana akenshi baba badafite amahirwe yo kuba bamenyekana
abanyempano ni benshi cyane ni nayo mpamvu bisaba ko hakorwa imishinga myinshi itandukanye ijya no mu byaro kure kugira byibuze babashe kuyashakisha mu nzego zose zitandukanye sinema muri rusange nk'uko nabivuze bisaba kwiga bisaba gutegura amahugurwa atandukanye yaba na ngombwa hagashingwa amashuri ya sinema mu nzego zose zitandukanye ibyo byose ni byo bizatuma abanyempano bagira ubushobozi bibafasha gukora ibintu byabo bibafasha gukora neza ibyo ibyo bahisemo gukora kuko sinema ntabwo navuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uhite uba umwanditsi cyangwa umuyobozi hari ibyo bigusaba kwiga niyo mpamvu bisaba gukorera imishinga ituma habaho kwigisha abantu mu ntara zose mu duce twose dutandukanye kugira byiza abantu babashe kugira ubwo bumenyi no kugerageza gukora ibyo ni ukuvuga ibintu bitandukanye niyo mu gihe batabonye ubwo bumenyi biragoranye niyo mpamvu ku bwanyu yumva ko hakeneye imishinga myinshi yaba mu Rwanda i Burundi na hehe yohereza abafite ubushobozi kujya kwigisha no gushakisha izo mpano no kuzizamura mu bumenyi kugira ngo zibashe kwiteza imbere
urakoze cyane Joeli nawe sinzoyiheba urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe aho ngaho i Bujumbura mu Burundi reka dufate na Ndagijimana wiriwe neza uri hehe
ndi Nyanza mu ntara y'Amajyepfo
ikibazo cyawe
yaje najyanyeze uwo mukinirwa ese ko hano mu ntara haba hari impano z'abana bakiri batoya izo mpano bazitereza imbere bigakunda kwa nyine ajya dufasha kwa gutanga hano mu ntara cyane hari abana bafite impano yo kuba batumye ariko gasanga baratukira mu matanga
barakora
izo mpano batabona aho bazigaragariza
icyo kibazo Joel yaramaze kugisubiza ariko mu magambo make cyane wenda Ndagijimana ntago yakurikiraga Bwana Joel magambo make cyane
impano aho ziri hose ngandi nuko nari nzi bitabwiruye ko aho itegura imishinga yaba uturere n'abakomisi b'umuryango bigerageza gufata ubumenyi butuma babasha kunoza neza izo mpano zabo imyaka iyo ari yo yose umuntu yaba afite nk'uko mubibona ku isi yose ntabwo bibi ko atangira icyo akora niyo mpamvu yaba no mu cyaro yaba na hehe bisaba ko hakorwa iyo mishinga abafite ubumenyi muri kumenyi bose ifata urugero nkanjye ndi umwanditsi nyobora amafilimi ariko iyo habaye nk'umushinga runaka kwigisha njye mba niteguye igihe icyo ari cyo cyose kujya gutanga ubwo bumenyi izi n'abandi benshi bari muri uyu mwuga wa sinema nabo biteguye gusakaza ubumenyi bafite kugira byibuze benshi babugire ari nabwo igihugu cyakomeje gutera imbere kuko tugira abantu benshi bayubiye mu kirere niko dukomeze gukora ibintu neza ariko nk'uko nabivuze arumva bisaba umwanya kuba abantu ibyotoko bakajya ahantu hose hatandukanye mu gihugu urumva ni umushinga bisaba ko ugiramo ubufatanye n'ibyo binyinshi bitandukanye ntabwo ari umushinga ntaho ngo ni ibyo byonyine wawukora kuko bisaba n'ibyo urumva ko hari ibisabwa kugira ngo bibe abantu bakomeze gushakira izo mpano ako nko muri hari mu poroje y'imbuto foundation yagiye ishakisha impano gutyo muri domene artistike harimo umuziki sinema n'ahandi kandi byatanze umusaruro mwiza ndumva hakenewe imishinga nk'iyo mu duce twose dutandukanye tw'igihugu kugira ngo tujye bibe iyo mpano ikomeze iteze imbere mu bumenyi
urakoze cyane Joel Karekezi ahanini twibanze ku byakorwa kugira ngo umuntu abe yagira icyo ageraho muri uyu mwuga wa sinema ariko nanone nibaza ko hari namwe mu makosa abantu bagitangira kwinjira muri sinema bakwiye kwirinda
niyo mukuru nukumva ko byose muri uyu mwuga wa sinema bisaba kwihugura kwiga gukora ubushakashatsi na poroje rero tugiye gukoraho bigusaba ubushakashatsi kuko ari dushaka kuyikora bigashiduka wangiza ibintu byinshi yaba no mu mateka y'igihugu yaba n'inkuru ugiye kuvugaho niyo mpamvu bigusaba kugira kwitegura gushakisha ubumenyi ubwo bumenyi atari bwo bukomeza kubushyira buri munsi navuga ku gihe ku buryo ukomeza gukora ibintu byiza kandi bitabangamye kandi biteza imbere umwuga wawe kandi bigakorwa neza ku buryo ku isoko mpuzamahanga bigira icyo bitanga.
Joel Karekezi umaze kubaka izina muri sinema nyarwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga twaganiriye ari i Kigali mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unadusangize urugendo rwawe muri sinema wakoze cyane Bwana Joel Karekezi. Shimire namwe nshuti mwari muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya gatandatu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.